cha sema na we ilo figa la kibantu Mola Mungu amebariki
we I'ma take it to Dubai
I take it to Dubai yeah
I'ma take it to Dubai
I take it to Dubai yeah
I'ma take it to Dubai
I take it to Dubai yeah
I'ma take it to Dubai
yeah I take it to Dubai yeah
hey, yo Ushirikani misa kila sande Isionekane visa kula kande Msionekane wifi mna upande Mkaleta ukali kia fande Katoto nika bebebe Acheni nika bebebe Mambo kwenye benzenze Acheni nise benzenze Mama nye upe kama kwefe Sina mabinti kama efe Washa radio weka asle Tutambe bongo mpaka ese Papa misipa sema doze Na mini kundoa wana nataka Owa mwana mke msichana poa Iwe kwenye mvua loa Iwe kwenye jua poa Mambo ya kungowa ngowa Nilisha jitowa towa Kama ni marage soya Yadesha chemuka oya
Viatu Tandogo asho sema nwe Ilo figa la kibantu Mola Mungu amebariki
I'ma take it to Dubai
I take it to Dubai yeah.
I'ma take it to Dubai
I take it to Dubai yeah.
I'ma take it to Dubai
I take it to Dubai yeah.
Tukichati, timbopo Tukaanza kugandana ulimbombo Nikapiga masauti Kingdodo unajua sisi watu wa ukanda baby Basi moja tunapanda baby Fika imonji ya panda baby Wetu rege ndiyo kanda baby Ebu kausha mate yangu siyo juice mama Pata basamu usivaye jeans bana Tusikutane sisi zikutane lip sana Nitulize kama chini ya police nara
Kuna watu na viatu Tandoga chosema na we Ilo figa la kibantu Mola Mungu amebantu